Yesu aliponka zake. E na wao akusaka be wanga ndapeza iwe. Inde ali enze ali ndintima, zikomo wanga wa ufewe taudali wa umakale kale. Kwa zona ali enze ali ndimuai, obeza wachikondi kumango udikira ntafi. Zomwe ndimati matafu challenges, paine ndeka ndiri single. Ndikuzi wona tiku sova tika tengana. Girl, I already told you, I already told you, baby. Alienze, alindi wake, wangani iwe mukuona kwanga. Chofuna woman, amulimbite moyo uno. Ndipo aliense wa mamuna, ndani safuna kuitanidwa bambo aujeni, amuna uji. Ndipo aliense zina lake is on the list, yodale tidwa ndimulungu. Pamdandanta, koma mdali to inasunga bwere. Poka poka, ukwanirite mau wa mulungu.
Diuze, diuze, diuze.
Of course,